Jesus, que me apanhe, que é meu. Ai, 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 ai,
ai, ai, ai,
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
ai,
ai, ai, ai, ai,
ai,
ai, ai, ai, ai, ai,
ai, Magnify the Lord. I say magnify the Lord. The Lord is able. Magnify the Lord.
My soul magnify the Lord. The Lord is able.
Magnify the Lord.
The Lord is able.
Magnify the Lord. My soul magnify the Lord. The Lord is able.
Oh, I see ya, mama, I see ya, I see ya, oh, my baby, I see ya, I see ya, I see ya, my Jesus, oh yeah, I see ya, I see ya, oh, I see ya, oh, my baby, I see ya. Home adoration.
Oh.
Hey.
Tem for Jesus.
Tem.
Oh,
To the Lord.
Oh yeah. How good. Thank you, Jesus. Aha, man.
In Jesus' name.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Anyị agọzie aka mmadụ ncha. Taa bụ adoration nke izizi 2010. Geenụ ntị. Ekpere anyị bụ na favor ga-agbapụ ka orimiri n'isi gị. Ndị iro ga-ama nweta nata gị n'aha Jizọs. a sign of approval so that those who hate you shall be put to shame. That's what Psalm 86:17 says. Mgbe nke a ga-ebido mebe, you can't explain it. Because the Lord will show his approval of me when he will help me and comfort me. This is a year God is going to prove that you are his child. I will gozie gi. N'emume nke okwu na ekpere anyị mere ugbu a. Ihe ọma akọkwana na ndụ gị. Ngozi dọrọ na be mmụọ ọ na-ewebere etiela aka na ya sọta bịara gị n'aha Jesus. Today I am connecting you to the power of favor anointing and claim that all of us here shall begin to tap from these rich resources of heaven. Anointing for favor. Anointing for favor. Be upon everybody here in Jesus' name. You can't run away from it. You can't escape it. Once you are here, the favor is upon you. In the name of the Father, we declare this a year of favor. In the name of the Son, we claim the favor that will be for a lifetime. In the name of the Holy Spirit, we step into this favor and swim in favor. And somebody's new name shall be Divine Favor.
Oh, okay.
Heavy.
Somebody is happy. Somebody is happy. Forget your problems and rejoice in the Lord. Style. Oh, oh, oh. Jesus. Never I can eat ya. Jesus is the door, Amma. I welcome you into this year's adoration in Jesus' name.
Amen.
Oh.
Chupani dere mumba yo,
Under this favor, may all of us be protected in Jesus' name.
Amen.
Chineke chekwa ndi ya. 2010 adoration. Ayete na ga Holy Spirit. Ko chekwa ya na Jesus.
Amen.
Eba bugi budike o.
Ebabu ni budike o, dike da chebe mo. dike bia chebe mo
o dike o
dike bia chebe mo
e ma mo gi bu dike we o
dike bia chebe mo
o
ne ma dike o dike bia chebe mo
ba yi na je je o
dike bia chebe
yo
e ma bu di bu dike o dike bia chebe mo
ba yi na 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 o
Bien.
zara onwe gị a.
Ọbịa
ekwuru ugbo. Chukwu gọzie unu, kụwara ya aka ekene, aka ekene. Jizọs, ọ gị nwa aka, ọ gị nwa aka. Thank you, Jesus. Jesus is good. Hey, can I do it, Chuku?
Aha! What are you doing?
Yeah, oh, yeah.
ọ na manụ
ọhara
ụba akwara na ekene gị Jizọs Jesus. In Jesus' name.
Amen.
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 Amen. Aye, 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 aye.
Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh.
Yes, I'll be a barrio.
Hey, boy, Caranya. Hey, boy, JJ Bessie.
Oh, yeah.
Praise the Lord. Amen. Taa bụ mbasi izizi anyị na-ebido adoration n'arụ a. Anyị na-ekwu ka favor sochie ụmụ adoration n'aha Jesus. Ọ bụrụ mbọ gị, I will claim this favor.
I claim it in Jesus.
7 times. 100 times. 1,000,000 times. 1,000,000,000 times, 1,000,000,000 times. Continue to claim favor, favor in Jesus' name. Transparent favor. Amen. Ọbịa bụ mmechi okwuchukwu anyị kịta. Ka favor sokwa anyị n'aha Jesus. Ihe ọma bụ na ị mewere ya gaba n'iru. Onye si na ya ga-egbu gị, o jewe keba. Onye mmeri ka Chukwu na-eme gị n'aha Jizọs. Ị kwere na nke a? Anyị gọziri okwu a n'isi anyị niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Gezie ntị Nwachukwu. So ị na-arụ kịta ajụọ gị kedu ihe e kwuru, sị na ekpere anyị ekpere. Anyway, ọ dịkwa na tepu dị na vidio. Biko ndị nọ n'iru a gee nụ ntị. Ọbịbịa bishọp bịara ebe a taa.